Kani sɛbɛn fura kura in kɔnɔna la Alintin ko faso jama mɔgɔ 1,200 ani 70 o de fagara 2,022 ko o bɛ komi faso jama mɔgɔ fagara cayara ni 2 ye ka tɛmɛ 2,021 kan ko mun ye adamadenya hakɛw ye Mali kɔnɔna la ko o ye kamanaganko ye duniya seleke 4 jamanaw ka keleya tɔnba ONU.
With almost half of all terrorism-related deaths globally occurring in sub-Saharan Africa, the region has emerged as the new global epicenter of violent extremist activity.
Aleka jateminelikela ni we Aliuntini kakumala ni aga kolosilila. Senegal jamana den Aliuntin aye wuliwule dake Mali jamana ani dunia jamana we koka hakili jagaboke jabili mumina ke gelea mumbe ni wakatini nani abe Mali konnala. Doko kuntemeni dunia seleke nani ONU aleka sevenfura dotuye Mali sardasulakao ani marafatiki jekulu kujalaki kafokuye ninjuga yake koka nyesi faso jama mwado uma. Mali jamana nyemoro uluko nye sikasikali bi dunia seleke nani aleka ni kumaka nununka ukene ngafo kumwa hake mfagara maliko na kuhu chara kateme keme doya biduru ani nanika samba flani mwa ani flakon nala ONU ninda nkarli nununda maliku na ani atiri lakado.